They call me hype guy. And right about now, Masani ya nini, shikilia mzinga yako, ijalishi
kemli gani nipe.
Kama wenzako usijali kila chapa. Pass, pass, mindyo pasta kabla ufungwe wacha. Nibariki mzinga.
Bariki, 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 bariki.
Nibariki mzinga.
Bariki, 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 bariki.
Nibariki mzinga.
Bariki, 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 bariki.
Nibariki mzinga.
Bariki, bariki, bariki.
Ndio Murang.
Bariki, bariki, bariki.
Leo moranga mina bariki mzinga. Kimoyo moyo kakabi na si wa Jesus. Napita lika so before ni ingi klabu. Na wapi manisha na bia zangu zisha shika. Ule wita na jomisi nanga dabu. Na mmoja tuenda nisha home fomi neza jipa. Leo sinite zadi leo niite pwagu. Masoma na zipiga kwa tako adi sa sita. Kamshoroge kanapenda kamnywe sofa. Dimsi umroge haki kuonyesha mate sofa. Kwetu pombe, wana deliver na benzo. Kwenyu pombe, uletwa na mkopia benzo. Demia kolimo sana tangu mweke aggravate. Siyo kwenye matangu katiwe internet. Demia kolimo sana tangu mweke aggravate. Siyo kwenye matangu katiwe internet.
Bakwa ba, fuck cup. Pombe yangu ndo ucheze ida ni fuck. Stula inachacha kwa zigi action pack. Gana shang, mi bado hustle am. Zinga kumineza fan shukuru customer. Uliza custody, puru rachachola. Botolo inadonja di niko stack kwa ba. Ban ku ban, I maisha iron fast.
Bariki, mzinga.
Bariki, 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 bariki,
bariki, mzinga.
Bariki, 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 bariki,
bariki,
bariki, bariki, mzinga.
Bariki, 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 bariki,
bariki,
bariki, bariki, mzinga.
Bariki,
bariki, bariki, bariki,
bariki, bariki, bariki, bariki, bariki. Chafu wa meza wale nje siko milki. Tuanze na tots, sole tole glass ya shots. Yo kwenye whisky, leta na bucket ice cube. Kusi saw lime, sisa ama jibaridi. Kunare kushinda joko Egypt. Nguna koipande mese pachali yake. Ako machingi tuseme ako flight mode. No nikumalo lozi mishika polite.
Kamna wenzako usijali kila chapa. Pass, pass, mindyo pasta kabla ufungwe wacha. Nibariki mzinga.
Bariki, 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 bariki.
Nibariki mzinga.
Bariki, 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 bariki,
bariki.